one for my brother, His Majesty.
GetaTunes.com.
Ena chosoa cha unindalama basi. Ena ndarama rinazo kumantendere alipe kuno. Ena atipula ndime molimbikira, koma ena kutakolola pomwe sada tale. Leo tiseka mawatirira kuno, zonse za temporare kuno. Kumise uya golide, ulibe kanti tisawa. Je, akutite uko tuwa tiriroa. Ulibe mafutoa. Kongo, Kongo, munde chindire chifundo nkarowe Kongo. Indendine opere wera koma by your grace. Munde chindire chifundo nkarowe Kongo. Indendire ndiza foka zanga inde. Munde chindire chifundo nkarowe Kongo.
Gata said the truth. Lindani sana pale po kuno. Tonse titwala kuno. Nireke nine chike confess. Ndani salira. Tonse titira vika baba. Vika baba. Tonse titira. Tonse ditemburare kuno. Umasangidwa kuchotendwa. So patidwa ulandidwa kuno. Palipecha permanenti kuno. Munditiwa Kongo. Nine Kongo. Munditire chifundo kalowe Kongo. Indendine opere wera koma by your grace. By your grace. Munditire chifundo kalowe Kongo. Ndawi ikatafika mwachi somo. Munichitire chifundo ndikalowe Kongo. Munichitire chifundo kalowe Kongo. Munichitire chifundo kalowe Kongo.
Sera na madingo. Munichitire chifundo. Munichitire chifundo kalowe Kongo.
Dominique Mareso.
No.
Dalito Mareso.
No.
Essen Ho Ampa.
No.
Uncle Dwayne.
No, Madigo.
Mahara Mhango. Nihu Mhango.
Michael Musi.
Kelmut Karika.
God bless. Music at www.getatunes.com.